Rusi igice cya kabiri. Rusi ahumba mu mirima ya Boazi amugirira neza. Nuko Naomi yari afite mwene wabo w'umugabo we, umuntu ukomeye w'umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki witwaga Boazi. Rusi umumowabukazi abwira Naomi ati, reka njye mu murima mpumbe imyaka nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. Aramusubiza ati, genda mukobwa wanjye. Aragenda ahumba mu murima akurikiye abasaruzi. Umurima yagezemo wari uwa Boazi wo mu muryango wa Elimeleki, ariko yari atabizi. Boazi ava i Betelehemu araza asuhuza abasaruzi ati, Uwiteka abane namwe. Nabo baramusubiza bati, Uwiteka guha umugisha. Maze Boazi abaza umusaruzi ati, uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramubwira ati, ni wa Mumowabukazi wagarukanye na Naomi avuye mu gihugu cy'i Mowabu. Yambwiye ati, ndakwinginze emera ko mpumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza yahereye mu gitondo n'ubu, keretse akanya gatoya yinjiye mu nzu. Maze Boazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanjye, ntukajye ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo ujye uba bugufi bw'abaja banjye. Uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikire. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura? Kandi uko ugize inyota ujye ujya ku bibindi unywe ku y'abahungu bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye, aramubaza ati, niki gitumye nkugiriraho umugisha kunyitayeho kandi ndi umunyamahanga? Boazi aramusubiza ati, bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwe ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati, nkugirireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Boazi aramubwira ati, ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicarana n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga arasigaza. Ahagurutse guhumba, Boazi ategeka abahungu bati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe, kandi mumusohorere zimwe mu miganda muzisige azihumbe ntimumuhane. Nuko ahumba muri uwo murima ageza nimugoroba, ahura izo yahumbye ziba incuro imwe n'umucagate bya sayiri. Arazikorera ajya mu mudugudu, nyirabukwe abona izo yahumbye kandi akura mu gikondorero ibyo yashigaje arabimuha. Nyirabukwe aramubaza ati, wahumbye mu kwandu uyu munsi, wakoze he? Hahiriwe uwakwitayeho. Asobanurira nyirabukwe nyirumurima yakorereyemo, aramubwira ati, nyirumurima nakozemo uyu munsi yitwa Boazi. Naomi abwira umukazana we ati, uwo mugabo ahiriwe ku Uwiteka utarorereye kugirira neza abakiriho n'abanyakwigendera. Naomi arongera aramubwira ati, uwo mugabo ni mwene wacu wa bugufi, umwe mu bacunguzi bacu. Rusi umumowabukazi aramubwira ati, ni koko yambwiye ati, ujye ugumana n'abahungu banjye ugeze aho bazarangiriza umusaruro wanjye wose. Naomi abwira Rusi umukazana we ati, mukobwa wanjye, ni byiza kujyana n'abajabe be kugusanga mu murima wundi. Nuko akajya aguma bugufi bw'abaja ba Boazi, akajya ahumba ageze aho barangirije gusarura sayiri n'ingano, kandi abana na nyirabukwe.